psycho.
Na taka dem key to dem we to dem niki piga feet on a week up.
The scratch genius.
Ujinali dem nati dem fati missi.
Follow!
Na taka dem key to dem we to dem niki piga feet on a week up. Dem originali dem nati dem fati missi jali. Slim gal what they buy me. Mi do nani. Slay queen men tuki daddy. Daddy 420 tuki medi. Medi niko vitu ju ya vitu.
Niko
vitu ju ya vitu. Niko ma meeti. After a while niko missing. Missing. Bitchi ni a robber. Bitchi ni a werber. Bitchi ni a werber. Deepsy. Deepsy. Niko ma meeti. Meeti. After a while niko missing. Missing. She need a robber, she need a werber. She need a werber, deep sick, deep sick, oh. Fine super girl, talk I'm wiki. She call me every time, kill a wiki. Fika make a journey, pick your meaty. And I bend a easy, jana yami ziki. All season, me a whiskey. Me pick a key, jerk on a whiskey. Kamukamba kutoka mwingi. Ona mwasata, wiki. Tuko fly these total lights. Inapenda tuko shine kwa ma magazine. Tuko dirty wine to my bubble. Boy sliding, boy put it on my feet. After a while niko missing, missing. She need a robber, she need a werber. She need a werber, deepsy, deepsy.
DJ Psycho.
After a while niko missing, missing. She need a robber, she need a werber. She need a werber, deepsy, deepsy.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup, zero rainbow ni makeup, ni makeup.
CYCO, DJ Psycho, Psycho, Psycho.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup, zero rainbow ni makeup, ni makeup, zero rainbow ni makeup, ni makeup, zero rainbow ni makeup, ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline, ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikai kama chungli. Ati mutafanya nikai italiano wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajoma na sabuni. Usipake foundation kana vumbi. Kuna dem ana changa changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Siri yangu when I wake up. I bake up. Siri yake when she wake up. Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nikarembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Sit, sit. Siti ye duri will brother. Sit, sit. Siti ki kode na mafane.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi.
Ex wangu anagonga miaka 60 Kenya ili ni bamba ni machiti Kumewaka jopunguza pilipili Mboka leo ni kungono kwa ofisi Dwanzi amejua ana akili Na mademu wali acha kuniamini Jonatunga hadithi kama shairi Na wakula kimoja moja kisiri Difficulty level legendary fisi Nataka bibi ana hustle kama mimi Nataka bibi anapenda pia miti Asikuwe mshamba kama DJ Shiti Mindo main plug nani ya kamiti Next year napanga kuwa na kitambi This year Joe form ni walani
Now ni kusenga ama
Pandemic, pandemic Pedi wangu anasinge hati Kendrick Tuko ocha, tunavuta boza Mamutisa metukaribisha na mboka Mapandre wanaona ngombe kuku Mademi ringanya na kadudu Naitrana saize wezi toka putu Mturo kwanga tamu, itati usiku Na ma terrorist, hana watakubomu Pasta nganga, hana watakukon Jimanjiku, Kenya ni talon Alejandro, Vandero
CYCO, DJ Psycho
DJ Psycho, the scratch genius
Pandemic, pandemic Pedi wangu anasenge hadi Kendrick Tuko ocha, tunavuta boza Mamutisa metukaribisha na mboka Mapantre wanaona ngombe kuku Mademi ringanya na kadudu Naitrana saize wezi toka pudu Mturo kwanga tamu, itati usiku Na ma terrorist, hana watakubomu Pasta nganga, hana watakukon Jimanjiki, Kenya ni zalon Alejandro, Vandero Mapon
Pandemic, koroka imeisha Pandemic, demu wako handsome Pandemic, huna chaja Samsung Pandemic, pandemic Oh, pandemic Pandemic Oh, pandemic Tako juju ka breaks za Honda Tako black ka shits za Konda Na tuko mavela ka choki wa mocha Waganga si wagenge ni nambogi ya macha Tako juju ka jack ya tractor Kunyifanye wet ka sweat ya jam down Kana penda mao na mset protractor Manzi chani chep na mchuk na countdown Ala kazim, ala kazam Abracadabra zing za lazu Nilko wazim, pedi wa sadam Makakabra saka nitabazu Kuruka imeisha pandemic Nimu wako handsome pandemic Kuna chaja Samsung pandemic Pandemic
This time round Gun him down, I'll down,
show you my power.
Gun him down,
I'll come,
show you my power.
Gun
him down,
I'll down,
show you my power.
Gun
him down,
this time round.
Gun him down,
I'll down,
show you my power.
Gun
him down,
I'll come,
show you my power.
Gun
him down,
I'll down,
show you my power.
Gun
him down,
this time round.
Now this time round, I'm gonna bang as a naughty. Young man's game, tavua koti. For this kind round, it'll be doing as a jochi. Even his spam bank, kama muze floti. Good God, kitandani bado konki. Goody goody, si maji maji, si a toti. Naka huko rada, buda utatoka shoti. Bad girl, this is needs a bad man.
Gun him down.
Double trouble Double. Nanga kubwa inabaki watu wamefumble Tunapiga rap hawa ingine ni mamambo Hapo nyuma joo umechora tukisako Tingisha yo west mina dai kuwa wako Adi. Kama unipay basic baki kwa mamako Adi. Kama adi chako shmina geta geta taku Geta taku geta taku geta taku
Gun him down
out down
Gun him down
out down
Gun him down
out down
Gun him down
This time round
Gun him down
out down
Gun him down,
I'll
show you
my power.
Gun him down,
I'll show you my power.
Gun him down,
I'll show
you my power. Gun him down, I'll show you my power. Yama master maji mabazenga Yaka fala na beef la kalenga Na kakawa mifunta agenda Sibisha
Ini lazbo tamas kwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mifunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Nataka ni beza betli na mabigi Kunanga mtane za kula baridi Duda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kushamawe kakaluale
Kalale
Unangia mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini kem kem Mwata guane, what about miss? Kasi ganje, haini saidi Wata guane, what about it? It bro man, kona dai beef Kalale
Lale, lale, la.
Kalale Hey, yati yati nini kalale
Lale,
ya, ya, ya
Kalale,
hey Papa Fadela kime baki ni kuchengia statue Nusi ya chendula inje na unajot kwa paipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Kem niliku nafanya gani dosdaro Papa God sunyonyeshe ganji kama flako Ni abisye mafiga makoma na maziro Very soon itabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wa safi ongezebe ya bita Masoro kuwa punish kupepea kaki flag Nukizidi kulegeza ndo kanyo Kini ni kem kem wata guane wata I miss Kasi ganje Haini saidi Wata guane Wata bauti If bro man Kona dai beef Kalale
Lale lale la
Kalale Hey Yati yati nini kalale
Lale lale la
Kalale Hey
Kani kumboka wasibisha ni na wali Afubuda kwa ikem Mindo chesanga malali Na kuja solo ni mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare Wewe kalali hapa mkwa watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Nesipojipa mina hami ya kitale Kaposho mipale na puuza ukware Ukware zofako za kupati misisare Sisare jubado mino tembe ya nanare Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali Mina kulanga mbosho woki kulanga mabare
Kem kem mwota kwane wota vai
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo
Kasi ganje haini saidi
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo
Niko kanjong na shikisha na kawada na Zimiriete kivile zimena sana Na iza shasha ni mange uswa na washa na Juniko kireno na figa chora saba a. Niko shika na washa tu mangale Nika shike kana figa nikadare Cheki vile kamebeba imevimba ndani Nadae kukateka ndio chumela lendani Nakalipunda ni na shikisha majani Nakana tuta minta piga tu makali Apige rudi hadi atoke uyo chali Kako fiti kamebeba tu asali
Chumba kitu adito sauti ya mnyambo Brr. Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr. Sauti ya mnyambo
KGP, akio line and pin Akio line and pin Akio line and pin
Sauti ya mnyambo
Kimba na nikitimba siti na vimba Pasua kinga shipa la simba Mayoyo seke beki na echeza winga Fanya kama unajikunja basi deni kufirimba
Alaka badi juki na nikabako Anitu kamsi ata basi unge ni tanjo Unavyo itimisha hido ile ligiso Nanaka piga mitika hidi si easy go Kukinafo kuna akili, akili oh, Nakanafo tete mamwili, mamwili Chimba shorti tano mara mili, mili Siki wana spend all his mili, mili
Rescue on the beat.
Niko kwethe niko zanabe kana kana shi nimepandisi ambanati juni nganyare kuna vile nimekana fi nimebana shi mbotu nimeenda sumbe na se juni kona kishu za ubaya nikinja na mo atire nangwa makangethe na wandana su juni koma si malego na mganazi tosi na masi na wateki adi wanati
mbuku jo nimekula mbuku jo system jo imeninyi makazi jo degree yangu ni urembo jo mbogi jo inataka dishi jo inabidi tuwateke wa moto tupacheza machwara wa moto utanipa tazabe kana shi mchana maini si mabati nikichora vile ntateka tuwadhi nite mkulima na mimea mkurugenzi wa kuzipulizia kuwa moto ndio riba
yeje stress unajua ni kuwa moto mkirao na rauki ya kuwa moto kuwa moto yangu ni kuwa moto kuwa moto yangu ni kuwa moto yeje stress unajua ni kuwa moto mkirao na rauki ya kuwa moto kuwa moto yangu ni kuwa moto kuwa moto yangu ni kuwa moto
racho bila nginyo ni kurianyu Ola Beda 21 Karuna Wairua kujirianyu na makugli Mongrel Moscow za Kiganfa Webcrow Delangia ni Warena Ubra Ola Yutuko MG Dople Machuenga Kila Rengwa Batko Ngwara Chude Genje Chimling na Waflinka Laden Wedepo tuko depo wakiwa mocho Kenyanjete na Wobritu kibambuka Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho
Genje sisu na juwa ni kuwa mocho Mkirao na rauti ya kuwa mocho
Teleza kinepuka tineza na mina teleza 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 kinepuka tineza na mina teleza teleza teleza
CYCO DJ Psycho
hit mountain bad mountain bad mountain
bad mountain bad mountain Insta, wanna like double top, eh? Facebook and Twitter, who you dem on a chat, eh? Eh? On Insta, and a die on a car, eh?
Who you dem on a chat, na mina teleza, 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 kine buka tineza, na mina teleza, 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 kine buka tineza, na mina teleza, 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 kine buka tineza, na mina teleza,
Leza ni danger, vuva na reza, mguju ya meza Venye si ucheza ni tatu na ine Na sero ako inde na tenje ni mteja Juniko kwa keja, mafans wanawika Venye si utesa, ziki na eneza Tembeza na dere wa bebe Endesha kulabo ni meja, hakuna kucheza Niku, niku, weka weka niki sliding Niku, teka teka ni design view Jenga jenga bila pressure utapenda Leo mina kesha, baby ni petenda
Nema na chat, eh
Insta, and a die on a car. Oh, you teleza, 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 teleza,
One and two, gang gang, be a bandit tune. We want to say
joke.
Vile ame said, ask, asha mother case. Girl, take your pace, come right for me bike. Sija say, nah, kashengi ya box. Pick a shot, pick a tote, sake tu mzinga. Higi dhania kulamba, lomboko. Kona wako pigi ukuta maponyo. Before sakata set, come sokoto. Wiki light, unofia mapopo.
Higi dhania muhanya, nonia, nia, nia muhanya.
Babe, sita kuwa mpanda, no kambo ni right bana nina juanga yo. Takufika design, kuja doka ngo.
Kiyo sapa kwa tanira menyanya na kuki. Kuna nishuze ya rushe mkuki. Ashikwe na nyege atoke mkuki. Kuna mse area flani ako tu mapunye. Loshi kono banana, anadai peke jeng. Anajita Rihanna, nana kaa ako de. Rungu yangu sutabaki ukiish, simple. Pige munju kwa dimbo. Kana duda apigo kifimbo. Juni chuma mpime kidimbo. Ako magiza nso ni mtunge kiwimbo. Ako na kiplan na mekam akiban. Niko ita ya fatuma so ni funge Ramadan.
Hapa wacha kuepa. Unaweza, unatesa. Na kushikilia venye umebeba. Shika mboko, na si loko. Mi nchana show, fungua maitho. Na siku chochi, sipiki mdomo. Na we ngoko, nimependa iyo shingo. Ulala, ulala, napenda izo. Ulala, pretty ladies. Ulala, msupa menikemba. Ulala, kuja basi, shusha ngodha. Yo bootshot, ama bikini. Uniamini, usiniamini. Baby let us see, ipige chiki.
Wachona ingo bro, Maddox, Harry Chris, Benrick,
Harry Potter,
DJ Lighter, Jesse on team. Wachona ingo bro, Maddox, Harry Chris, Benrick,
Harry Potter,
DJ Lighter, Jesse on team.
Utanguai, vile unambiro, unapenda tumatoki. Vile unashiro, narena kitire nitawasha tukiloki. Unashai, apanta kupiga shoti, ni mekunoki, chekinda kupiga tukigoti. Vile unachachisha, tukwa moti. Vile unachachisha, nda kupiga kiboki.
DJ Psycho
Wachmana Kingoto, Maddox, Harry Chris, Vendrick,
Gary Fogan,
DJ Lighter, Jesse on Peace. Butanguai, vile unambiro, unapenda tumatoki. Vile unashiro, narena kitire nitawasha tukiloki. Unashai, apanta kupiga shoti, ni mekunoki, chekinda kupiga tukigoti. Vile unachachisha, tukwa moti. Vile unachachisha, nda kupiga kiboki. Ni mekunoki, chekinda kupiga tukigoti. Vile unachachisha, tukwa moti. Vile unachachisha, nda kupiga.
Angpang, takurambo kanambo. Hini mocho taisikilia kwa tumbo. Boy, tamkula makumbo. Magaze, wenzako watafumbwa hili fumbo. Miyapunda nikisikia ili kam. Lakini sizi kam, na bado kuna jam. Mogoka ama java bora kam na kagab. Na nikishika maze nipe jamega
Takupiga rana nikupige shada na mawada. Zina kam zimerie village. Zime nyanya niko fiti. Kondi na kishot na kimisi. Kumbwa ako area anawapea mabiting. Nimekula tu vijiti za ngomongo. Cheki zime nice buliza tu odongo. Na mapompom, na matompom. I get to get tobo.
Mshakala utaisikilia kwa tumbo. Mgeusu wako watafumbwa hili fumbo. Mshakala utaisikilia kwa tumbo. Mgeusu wako watafumbwa hili fumbo. Mshakala ala. Mshakala ala. Mshakala ala.
DJ Psycho.
Kumbua
genius.
nimeshika man Gwelo shash akiticha zima man Niki petro iticha pita pan Katkandi baku na penga ina van Modo man na mkizi meshika man Gwelo shash akiticha zima man Niki petro iticha pita pan Katkandi baku na penga ina van
Ninge kuwa jogo ninge lisha rungu bubu Ngedani kuna ngori akipiga ya kenduru Jugu kuku manga na kinduku Marash ni anjoti ndani ya boxa Nundu ikusi na fude na yosizi kula kavu Chume la lendani ice kizie kwa mbavu Tomboda tomboda ajimwagie madafu Njoti yangu ni shasha panyaru Chubui nazama Chubui cheki isha ganda Chubui aliringa na namba Chubui cheki asha mangwa
Modo man akizime shika man Gwelo shash akiticha zima man Niki petro iticha pita pan Katkandi baku na pinga ina van Modo man akizime shika man Gwelo shash akiticha zima man Niki petro iticha pita pan Katkandi baku na pinga ina van
Pigo kumbi na spanyo wa oyole Shika chuki ziki shika unitole Na kwa muti paka ipigwe vidole Na manjuti mingi ni kumwaga kore Ana haga bigi sura ni akode Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwage njuti Mabrika mchezo ya watoto na minguri Mapatika zote zimejazo na manguri Pabigiji zote zimekulo na madugi Kijiji yote shambuliwe na kimbuli
Mojo mana kizime shika man Welo shash akitisha zini Niki petro iticha pita pan Katkani baku na pinga ina pan Modo man akizime shika man Welo shash akitisha zima man Niki petro iticha pita pan Katkani baku na pinga ina pan
Zime panda zime ripoti Niko jabari rana njoti Kando kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime
DJ Psycho
How I do them?
I want to be this battle be murder.
DJ Psycho,
Boogie Genji,
Ranking under Mikey,
Nakali.
Zime panda, zime ripoti niko Jabari rana njoti Kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula Ati kwa magoti Zime panda, zime ripoti Jabari rana njoti Kando kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Guzling tispo ni ya kibla Deep ni dibla ile genje Guzling tispo ni ya kibla Deep ni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shok dem Mambeko zina mwokne mwoga Guzling tispo ni ya kibla Deep ni dibla ile genje Guzling tispo ni ya kibla Deep ni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shok dem Mambeko zina mwokne mwoga
Wakalewa ya ya
How I do them?
I want to be this battle be murder.
Psycho,
Boogie Genji,
Ranking under Mikey,
Nakali.
Zime
panda zime ripoti niko Jabari rana njoti Kando kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula Ati kwa magoti Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti Kando kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula Ati kwa magoti Guzling tispo ni ya kibla Deep ni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shok dem Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjibla Jamo, lagunya skomo ni makibre Inademia nimemoka palma Nikipaa kila yut ni dangulo Kwa ngife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pochanyagu Militan miwari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti Kando kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime Panda zime ripoti niko Jabari rana njoti Kando
Usaiki mba dem, akacheza tumanduru za kadulu Skwa ikulu, ukatepe njulu kwa namdulu Skwa tundu, nakutami ukengatu kama tengo za kibazu bazu
baka
achana njeri kemba siko nakas can you get me no na die ndakas takas kuna medi jawani ngoi nakas da yo ball mpaka utabai takas nakas
toro alidai nguvo yake aliitisha mechi nikaruka form zake nikaji itavajo akameza matemate na stori za makolo misidai kwa umande adi sana mita kutakote kote nitakuita session ya wawili joni pande naka ni mtaro itabidi nijikate back hitting slogo moja ya wanate wanate
dem akacheza tu manduru za kadulu sko ikulu ukate pendulu kwa na mtulu sko tundu na butami ukinga tu matingo za kibazu bazu
baka
achana go ndakas can you get me ndona die ndakas ndakas kuna medi jawani ngoi ndakas na yo ball mpaka utabai ndakas ndakas mina damba mina saka slime maishi kongo be na buti hapa jo mjulu niko na yoni kiboko na vojo nilidole aga koi nange kwa mapoko tai wonder why but osija dead them konki isa lipuka tuna kimboge medi na zile tabuta ziki nyure monyoski kamba mta ukingora maroro asipu na wanyara wanabiza tukidem akacheza tu manduru za kadulu sko ikulu ukatepe njulu kona mjulu sko tundu na butami ukinga tu matingo za kibazu bazu
baka
achana njeri kemba siko ndakas dai ndakas ndakas kuna medi jawani ngoi ndakas na yo ball mpaka utabai ndakas ndakas
yako ni FM ama ni TV mini kenda wakleneza shiko chana TV niko na kimula kinatoshana na TV anytime naweza posta PDT namba yako nili blog miso zako sitiki kini text ingine mina kwanga mnoma blue ticking status kama mia na zote zina mafilter kona uwakika utaja acha hii ujinga
CYCO DJ Psycho
Pause and play. Pause and play. Pause and play. Ha! Listen up. Pause and play.
Yako ni FM ama ni GB. Mini kienda offline naweza shikwa tena TV. Niko na kimula kinatoshana na TV. Anytime naweza posta TBT. Namba yako nili block. Miso zako sitiki. Kini text ingine mina kwanga mnoma blue ticking. Status kama mia na zote zina mafilter. Kona uwakika utaja acha hii ujinga. Ujinga huko pahawa se hujaza status. Kauja view na kukount kama hater. Na shindwa we huposta ngapi. Na shindwa bundle so ununo wapi. Na simu ndogo we huoni ya meso wapi. Na uko on paka joma saya kasi. Ukikaa tu na tata simu kwa kibenje. Yesu atarudi akupate tu kwa tenje.
SMS za ujinga na kublutik. Ukiteta mina ringa na kublutik. Kasi ganji ama biz na kublutik. Ah, pewa blutik. Pewa blutik. SMS za ujinga na kublutik. Ukiteta mina ringa na kublutik. Kasi ganji ama biz na kublutik. Ah, we, pewa blutik. Pewa blutik.
Niko updated every time niko on form ni hubi ma videos na ma caption administrator group niko change my icon manze mesosi ni mobs inataza form then unateta na kupikisha ma blue tick last time status ulisema we ni cool kid tukipatana unagwayata ubullshit the block number kendelea na hiyo upuzi
blue tick so your text ilifika kwa status na unabashi ilishika hiyo DP ulipostia insta hizo ma memes wafani zikishika wala online marketing miss ita reply miss ya madem kwa groups na sita deny wanaume chat zetu si hubonga chapana kauna umama pia na kutusi mara kadhaa
SMS za ujinga na kubluti ukiteta mina ringa na kubluti kasi ganji ama biz na kubluti
ipite melodies baby
SMS za ujinga na kubluti ukiteta mina ringa na kubluti kasi ganji ama biz na kubluti
kiki unapata na nesti ya kataa ukuteta na hambo wezi juwe ni kanano kwa sofa ana kujena kutu Tabaka kitora unatoa ige moja
Guti aya
Mpanye usi
Guti mama
Mpanye usi
Guti aya
Mpanye usi Mpanye usi Mpanye usi
Guti aya
Mpanye usi
Guti mama
Mpanye usi
Guti aya
Mpanye usi Mpanye usi Mpanye usi
Nika diti Nika switi Kasha ni mada Nona nuka bibi Lodi kwa giza nipate na kasturiti Noto nika lolipo kucheki nika chetisha pachapa dosi chapa dosi kumesha paka lambia kwa bidi mfupa kisha medna paka mchana venyo siku jena kaliketa yoni nikimada kanetisa na yungesa kwa bedi kapena natunga misumari videli chabaza wako wangu wako kambi ni daily penye na wapiganga maganji eti boys hao photoshifte wanapati chikulo napenda
pige shoko lango seke kwa toto ni kaluya kanataka sede gembe pakwela ni kubwa soda goma na zikwembe
guti aya
kanye usi
guti mama
kanye usi
guti aya
kanye usi kanye uba kanye usi
guti aya
kanye usi
guti mama
kanye usi
guti aya
kanye usi kanye uba kanye usi
DJ Psycho
kanye usta toto nye uska, kembe ati nyuma ana nipatu mabao Paka nye uska, inu kaponga Shani matakaze ni mechiz girl Ana gala toti, toti napenda zako bakula Penda zako bakula napenda na naboga Sweetie, joki napenda yuwa boga Navo biri mbisa ukondani mitagogo Kampuko, sidandi toto ndogo Tampiga dogo danya ada fili soko Wazo nika donjo, kana nipa donjo Longo longo za kidoto mini gangsta
Akuti, aya,
kanyuzi,
muzi, mama
Kanye Uzi, Kanye Uzi, Kanye Uzi,
Kanye Aya,
Kanye Uzi,
Uzi, Mama,
Kanye Uzi,
Uzi, Aya,
Kanye Uzi, Kanye Uzi, Kanye Uzi,
Bahana Bandi Babe, Na Kuma Na Kufanda Mese Kati Shaba Kanda Isada Sude Na Kutia Kampu
Kampu Yoneza Bye Bye Dubai Kani Vacation Kesho Paka July
DJ Psycho House of Brothers
Mavo
Yoneza bye bye Dubai Kani vacation Kesho mpaka July When him say feel like my dad dad tonight Baby do ya koneza bye bye Dubai Adi bye bye Dubai
Adi sticky sticky kwanda ke Sticky sticky kwanda ke
Punguza kipara na uwache madrama Nimekaa minataka kugawa Minataka kipawa Mista kimadawa Minataka mabawa Minataka kunawa Cheki Nima selfie kibao Sima happy kwa hao Mini bebe na chopa Tupige mashampi Mavida kwa street na mabiltu kwa mod Tubuke maboda Italia mpaka Spain
Bye bye Dubai, Dubai. Kani vacation Kesho mpaka July When him say feel like my dad dad tonight Baby do ya koneza bye bye Dubai Adi bye bye Dubai Nigane, nigane, diokale, diokale Kama kawa, kama kawa Hindyo mara, hindyo mara
Yo cartoon, sticky, baki na inja atutoki Story ni ya passport na fare atutaki January to December Mindyo kapenda, na mindyo kapenda Mezi bila tender, shopping to buy Mpaka Asia Shanghai Hoping wala mpaka shisha kadai Lipsi konyagi, chipsi finyagi Lipsi sinyagi na chipsi kishagi Baki chapa, baki chapa Baki chapa, baki chapa, baki chapa Mama Baki chapa, baki chapa, baki chapa
Bye bye Dubai Kani vacation, kesho mpaka July When it's here, we love my dream tonight
Ding ding
A lot of juice, she calls me ring ding Injection everywhere, she calls me ring ding Snappy Tiba in the house, keep doctor ring ding Ay, ring ding, she calls me ring
ding
Ayo, ayo It's a boy,
snappy DJ Psycho
Ayo, ayo It's a boy, snappy man Get it man Ding 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 Get it?
Little one on the beat.
A lot of juice. She calls me ring ding. Injection everywhere. She calls me ring ding. Snappy Tiba in the house. Keep doctor ring ding. Hey, ring ding. She calls me ring ding. A lot of juice. She calls me ring ding. Injection everywhere. She calls me ring ding. Snappy Tiba in the house. Keep doctor ring ding. Hey, ring ding. She calls me ring ding. Ndoko umeweza na si chocha mse. Wacham patizi magaji to ring wedding bells. Yende keza vinoma. Yoni ambi yangan kichoma. Wife material mse. Kai, get it? You are the deal. Akole ego desk vilu na kuaka real Kirambo ni kulinda your security on me Esemu na chotaka everything's on me Tukafunge kiganji ki offset kadi B Waja sama benzi saa itambe Ufike kwa keja ni kukembe Kama ni mabao tuzifunge Hatu toke hii keja hadi Tuesday I know you proud of this
kabisa. You dirty and ninja and a bad speed. Hata miaka zipite mimi bado na stika. Let me make this money, nikinoki your figure snappy. A lot of juice, she calls me winding. Injection everywhere, she calls me winding. Snappy tiba,
Dr.
Winding, she calls me winding. A lot of juice, she calls me winding. Injection everywhere, she calls me winding. Snappy tiba, in the house, keep up the winding. Winding, she calls me winding.
C-Y-C-O DJ Psycho.
Swaga Swaga, hii ya leo swaga. Eyo saru nekuja na kifua. Na cheki unatatizo nekuja kulitatua. Ome toboa kwa life, nime toboa makua. Ulitumia pazuri, minki tumia kwa jua. Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba. Pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba. Weka, 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 danda linateta. Najigamba minajua kupepeta. Haumjui saru we umeboeka. Attention, mina wateka. Late night talks, kubo uko maketepa. Mental ghost, no inaniongelesha. Hiya leo swaga, 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 swaga. 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 Unapenda kujifanya unanijua. Unajiona weni niga wakishua. Misi wale wakulete wa maua. Mini blush ati beu taniua. Taniua, kamua. Niko bez, niko nakina wayua. Rarua, chafua. Tependova juu nataka kufua. Wanya kama unachuna majani. Nika muko kwa shamba la jirani. Judama, kiza miendani. Usinite baby nitehani. Tanda, tanda. Usiku utanipata kwa kitanda. Tanda, tanda. Jegi zaru wa meduga. Swag, 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 swag. Hiya leo swag, 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 swag. Hiya leo swag, 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 swag. Hiya leo swag, swag, swag.
Nimeshika tu makoro na mambuso na tuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuso na tuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge. Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha vibonye. Na denge sororo inatakenda na ringe. Kunyenye senyenye bigi kaza waka vinye. Ninyonye nifinye zikipanda sana ndege. Nishike nivinye.
Pereka na mo tara tara. Ni wafanye vile nilifanya kina sara. Mamiti kijiti kiboko akikwara. Hamini kidiki kijogo akilala. Mtuna mtunaji kama wili poze. Magame zike juu za mapinki poke. Design huku tunawa kipoke. Tunabaki denge metowa siri zote.
Zimeshika tu makoro na mamuswa na tuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mamuswa na tuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge.
Tuko mavila na vera, chele novela na velo. Sanishi ya ngele mbogi kipenda madera.
Chasa wale wakulete wa maua. Tuko na
madenge, denge.
Shuta kila lala kitamoja mkuku. Kuku anadai kitamoja mkuku.
Kisi wale wakulete wa maua.
I'm down on the beat.
Gari ya moshi inaenda sana. Na niko tuma moshi vile nimenyanya.
Kiza daily daily inga tire na over. Bonda takuvaka na haga tingishe. Akitaka kwa lujo bana buda chunguza. Tene down, shika down, nivyo shake yo madhida. Tone nani atazuba, hapa chwani kidunda. Tone nani atakula, pungitamu imehiva. Ronga senga inonge ngango. Cheki na kutambua, msupa na kusugua. Hata ukiringa, bado na kuchambua. Hata ukitimba, msupa na kutambua. Ronga senga inonge ngango.
Ronga senga inonge ngango.
Sisa, 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 sisa.
Ite demo mpesa. Unatoma unaweka. Kuidrop mi upenda. Kwa club mi uteka.
DJ Psycho.
Angola mavela. Ukinicheza na sepa. Buda yako na mkemba. No más tengo tu la sisa.
Mami Rian.
Sisa. Sisa.
Sisa. Sisa. Sisa. Sisa. Una foto de tu vida, se cubre.
Esto aquí te cuento. Esto aquí te cuento. Esto aquí te cuento. Esto aquí te cuento.
Esto aquí te cuento. Esto aquí te cuento. Esto aquí te cuento. Esto aquí te cuento. Esto aquí Niko jaba manjungu, basi usitensi kipiga kwa nguvu Nita kukemba kemba ni kudare kambungu Na sita piga roju, miu kushungu Basi chiza na dundu Chiza na dundu Baby chiza na dundu Before night hishe ni kupige marungu Kani big party basi booty call Masaya studio tani pata niko zone Mina saka do, mina tie to ku ball Niko drinks niko on, ki 14 to na fall eh. Kani kubeba beba what if you on Kani majaba na matul cinnamon eh. Mami rian kani yen, kani peng Mina yen, jo tuche zembaka check I'm mistake, get loose, no delay We gon do it your way eh. Desi yan, chiki yen, sameweza Wait a little drinks, leo ni kredju ya meza Leo ni nakutu piga tot, supia pweza Niko pump, bam, digita we ni mtam Mtam, basi kam, tingika eh. Niko bam, digita we ni mtam basi kam, tingika Mami rian, unakutu webu, give me that thing Niko ben, mami rian Unakutu webu, give me that thing Niko ben
Wasupa wangu mimi bwana yenu Simba ni mkali, anavukana
Kwa ukuta umeshikwa Taigonga dichu neka speaker World walker bazooka itafika Umeiva kama nguwaizi kishika Mokita imekura Nekila nakani unacha kuzuhura Kampai mami nkaitiza kama jura Kwa kisuda nisikuna kima jura Kwa imekura Kwa hapa sapa yote roma nitakura
DJ Psycho
Mimi simba tena siondama Nimekuwa nikiwa andama Muda mwingi nikiwa tazama Zigo boring tena za fanana Nguo bagi tena za kimblina Kuwa tani je utawezana Mimi baba tena babetana Baba tena baba ya etana
Candy and candy
Bravo Yani majirani yame tuchoina haki Kuchari mkunde wa mabraina haki Yani chapukaki Wakwende You never come on a rockmana Waka
Mavu on the beat
Mini simba tena siondama Nimekuwa nikiwa andama Muda mwingi nikiwa tazama Zigo boring tena za fanana Nguo bagi tena za kimblina Kuwa tani je utawezana Mimi baba tena babetana Baba tena baba ya etana Chepukati 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 Chepukati
Step by step in a step nikiringa Do ya look fine, do la ni adidas Tukimoke, duwa watabuya Ini sailor, bogi ya wajanja Kiaji, ulisikia wapidinga Tunadai ship, kamna mizinga Mina penda bom bom, tukiparty Mina saka nitapata Nizipata nipate, kupeleka mama tumapate Ale pizza na makukuleta besi mamate Kisha bom bom bom, deji kate Hey, chepu kate
Ngoja atiputa nilisikuli sama situ nakutia Usenge ni usenge usitulete ujinga uburupe Na matenge ni matenge na mabui wa shikana wa wapemete Usenge ni usenge usitulete ujinga uburupe Na matenge ni matenge na mabui wa shikana wa wapemete Nimechiblock ndomo nono nane kipuke Acheni kibiti jude ame
beat So fine kama tizongata Tunachafua mpaka disco matanga Yesu wakirudi atapata kameshika Niko na mira kwa nafanya miujiza Long time nimerudi na sidishi Industry niko official bila suti Bogi ya sailors unajua kametiki Wachokeshe club dates za mtai Hey,
chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati Hey, chepukati
kinde, una mu. Kio 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 kinde.
Ah, lamba no loga va wana madama you talki ban ma bolo. Awa soro wa ni kama you tusumbuku kama ngolo. Sio molo, sio kebo pato alimado kwa rodi solo. Majimanga zinapanda wakirudi kwa kambi wako yolo. Kuku makaburi zinachimbwa, goma za huruma zinaimbwa. Kama kuna ngombe itachinjwa, doa za matanga zitalingwa. Wengi wanado wanaishi kwa usoro, wakika mnagesta na kula maviporo. Saila wama zinadundia wakoro, boy ya kobocha na mwili ni kaukora. Ati tonight nina move yoki dead body.
Sema
dead body, ati tonight mina move joki dead body.
Sema
ki dead body, hini ngoma dedication kwa ma dead bodies.
Sema
ma dead bodies, hini ngoma dedication kwa ma dead bodies. Dead bodies, ma dead bodies. Una move, kiyo kinge. Una move, kiyo kinge. Una move, kiyo kinge. Una move, kiyo kinge.
Alafu anadondosa kirobo sana ringa.
Kim squad nimeingia tuna flow ingine. Ninataka ama demo 254 waringe. Kwanza Becky na Amy jini kaleche. Ninataka awote wakamwa nipe. Nite cannibal juyo ile designer wa manga. Kani ho sunajua kana fedi manga. Weka kinanda niruke kamchaka. Juu nimesikia demia kwa nanitaka. Karada buda bosa usimama. Juu toka leo weni mpenzi mkazama. Acha mambo mingi wezi punguza umama. Itikia matokio demia kwa kashahama. Tunapenda dem yellow kwanza design ya wakamba. Kadem kana haga kama tifintu ya jaba. Kadem kana mama kana penda ikitamba. Kadem duka satika na kisa kutamba.
Ema na dingisha kizungu shamarinda rinda. Lafu anadono sakirumo sana ringa ringa. Kucheza we ringa. Kucheza we ringa. Alafu anadono sakirumo sana ringa.
Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Ame kampuni munda. Atile kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Ame kampuni munda. Aina aina meretereng dunda. Ni duda duda retereng dunda. Aina meretereng dunda. Ni duda duda retereng dunda. Aina meretereng dunda. Ni duda duda retereng dunda.
Ya msinga tambla na kishisha ni katena ni teme kujiburudisha. Yoni siriti madote kuzikishika tumini gazla. Mugadhi range gazla. Mugadhi range sijuenda jina lalanga kwa mtaro. Na njiku kwa peti ni metoka kimtaro. Tinjo tinjo zangu ni zarabo. Tinjo tinjo zangu ni zarabo. Sema tinjo tinjo zangu ni zarabo. Na kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Ame kampu ni munda. Atile kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Ame kampu ni munda.
Apa bana ni mwana wa kukarenda. Na wangu wa kukare karenda. Na miwa wangu za sanda karenda. Tayari wanadeta tumini mpani. Na mko shuwa jona kieka kicheka. Kieka kicheka. Kieka kicheka. Kieka kicheka.
Tuma bana ni mwana. Tuma ilale ndani. Tunguzaka jaba cheki bati. Nikidunga nege juu nikati. Cheki kina masi sisi lati. Tunguzama the lefty righty. Na cheki mamini lumku dati. Zimeshika zimerunda ni kunasti. Kumeja tumushi na wanati.
Mabana ni manoko kwa finale. Na wanga wasipungi kanko ndani. Miwa bubuza na sana kanko kazi. Tahari wanateati mini mpani. Na kushua tuna kieka kicheka. Kieka kicheka.
Kaiko fiti basi.
siguza minyo ka imeshika basi wacha finyo mufisa leo bana ni manginyo formia maodi na pia mayo wakilalisha makula ni wo bezi ni vela na ngem ni rom adi mandugu wakuje na pom
DJ Cycle
wakuje na thong
hiyo story cha baba cha mama siya mangeusi wanapenda kalongo hiyo story cha baba cha mama siya toi wanapenda kalongo hiyo story cha baba cha mama siya maodi wanapenda kalongo hiyo story cha baba cha mama siama yo wanapenda kalongo mami fika peni peleke darada nitama ngeos muoneshe nani baba tunde isi anapenda michi mama fika matraengo
kanigo shodo modo ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya
DJ Cycle
ding ding big D ai nyonya 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 ai nyonya
Natoma tu ya na mafivad nyongi Mina thirsty ya makali na magura za bobo Na wachanganya kilami na kashenki dogo Shanti bobo, shanti mtamu koko Chest bobo, rasdi kitam kilolo Weni pate makene na nikichomo adikonyo Na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta Ningori na waroga nikidandi ya chopo Manukato timba spoti na wapigi ya topa Check it, naficha ngori daba sunda kwa kucha Na kapeleka mdogo na kajaba aluse
Kanigo shoto modo, ai Nyonya, dianga kanga mbanga Ai, nyonya Jiti, kisting, jing, big di Ai, nyonya Nyonya, nyonya, nyonya Ai, nyonya
Ting, ting, zama beast missing Jing, jing, sisi, what a scene horror Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora Feces, yezi miss feasting, G-strings, clinkly, titi, nyonya Ring, ring, ana tease, 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 ni wadina na takoka, boma Steam, steam, bombo kisi, steam, maturusu, kingusu, tunachoma Wasichumi, sibusu, mina nyonya, paka pongi kama sikai na homa
Kanigo shodo modo, ai, nyonya, bianga kanga mbanga, ai, nyonya, jiti kisting jing big di, ai, nyonya, 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 ai, nyonya.
Namnyunyuzia maji, kakunji, kaminyunji, nyonyo tiki stick iku steady Miamo abuju, buju, nimsom nampea majuju Alua tam nambeba juju, mini donki Rafael tuju
Nyonya kabla niteleze, stimulate kaende kaende Cheze katambe, mizuka zipande, niko ready jo, lazima ilambwe Juni linyonya ya mami, na before ilinyonywa na daddy Nimso nitanyonya nani, vunulu, vunulu
Kanigo shodo modo, ai, nyonya Bianga kanga mbanga, ai, nyonya Jiti kisting jing big di, ai, nyonya Nyonya, 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 ai, nyonya
CYCO, DJ Cycle